radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kala kedido studio tamani oodo saaje saki ko modo Ousmane Dicko halantan kabaruji gondido de yode menzan la presse la bumako fili damale darani en to boggi jandito duubi didi hikka woni ko kawral deejere ngal yuɓɓina fa hannden noon mali wartaade le kiidal ko sartano nooga lewru juin ndu yuɓɓaaki sabe sema jaɓaali derintina o hokki taƴaral ko heɓa ko yiɗa ko ka heɓaaka gikka muɗuno banali dow wartugo laamu o le kiidal hono charte pour la paix ɗum woni miijo fa deeƴere warta timminti ɗon tumbama e juuɗe kanake leydi meɗen Ibrahima Bocar Keita sema hollitinoɗo sugullaji muɗum jama o nannaka e jate ana ɓuuri ujunaji temedere capannayyi e goho malinkoɓe ñonguitiɓe ley leyɗe takkodirɗe meɗen ko heewi e maɓɓe noon ley sahal mali jeeya oɗo kabaru andinama ley yambere ñalade adna haysanade ñonguitiɓe yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani duuɓi ɗiɗi hannden ko kawrat deƴere dewrintegal yuɓɓina bamako ɗo ɗum e wonde kiidal wattali e ley laamu mali ɗo hono burdaɓe murtunoɓe hiɓɓe ɓe daaki heeƴo hono daɗɗanogo ñande noga lewru juin ndu laataki saabe sema noon jaɓaali keɗɗe noon Oumar Waygalo
oɗo yiituma wurinde kaldala e kawral ngal sinnina leleydi meɗi nden wonde wadde wattu nde nuygal sarie ngal hani ƴewtede ley jeenayyi lewru juin warooru ndu ɗiɗo wotiji ngaran wadde ley mali fo e maggal muɗum kiidal du waran tawede ley ɗiɗo golleji le balɗe ƴaɓɓinoɗe hollitama wiyede laamu an hani wirfitade le région kiidal o nogay lewru juin warooru ndu ka fa hannden ɗiɗo golleji keɓay wadde sappo ɗiɗi lewru juin ƴaɓɓinon ndu guɓenodirtoɗe azawatɗe ɓe gaɗino communiqué ɓe kolliti wiide wala fo koɓe kaali dow heno laamu hani wirfitirade les région kiidal o ɓe mbi wala fo du koɓe pamra dow hen duuɓi ɗiɗi ko kaldale kawral ngal sinnina le leydi meɗen ndi ɗum fo haɗa e wiide wayde jaam e deeƴeran ya tan heɓa sembe le leydi ndi fa yetto yo bonandaji gatteɗi fewde armé Mali Kagné e yimɓe civil en gomɓe tomɓe ɗiɗo golleji ana gondi e gollede wakkande jalleni ɗi gondi e memidirde le région kiidal o honjoto e woɓɓe kolliti wiidi ɗum wawi latade sababu so kaldal e kawral ngal tanna koyɗe ka ɗum e tawede fo gueɗe kanɗe tabade ɗiɗo golleji kolliti wiide ana gikkini gikke lobbo
hono derintino o ka hokki taƴeral ko yiɗa ko heɓaka fa noon ƴengigo golle kawral ngal ka noon gikka muɗum bonali keƴade union africaine wi wartugo laamu le kiidal bantinama batta hono tiɗallaji heeƴo wattugo nenna muɗum du kaldal ana wonda fa le ñalaɗe garoyɗe laamu warta le kiidal e wi muɗum kanko Pierre Bouyoya keƴade union africaine le sahel wonko haalde Fatoumata Togola keɗɗana Mamadou Sama Seku
e hakkillo am caɗele yoga ana e yargol yesso golleji talkur kawral ngal yo gonga jaati ñande noga leru juin ndu woni nde min sarti noon banggal wifagol keƴaɓe laamu ɓe to kiidal tun ka ɗum laataki saabu kaldal hakkunde signiɓe talkuru ndu heɓali lawol fodde ñande noga leru juin ndu ka minen mila wiide wattu joni o wonko hawra dow muɗum ndenno wifagol laamu o dawrete wattu joƴingol makko o e Kagné keƴaɓe laamu hakkundejo ɓe totodiral hakkillaji na wondi waɗede hakkunde laamu o e guɓe koptoje ɗe dow sartugol ɗiɗo golleji ndenno kala ko heɓaka noon dawrede muccente hoore ley jonte e lebbi garoji
kala ko jiɗɗon famitade na hollitinde hakkillaji maɗo oɗo mbawi foɗade fa e dow bembe amen ande Facebook na Twitter oɗo mbawi noddude ɗu numéro ji 75 84 11 11 nadu 75 84 12 12 charte pour la paix ɗo woni miijo fa deƴere warta waɗama e juuɗe kanake leydi meɗen ndi beete hannde e ley ko sema ka andini mise mum yo ko tongande nde nannalli hono sugulaji yimɓe e ley jate ɗe nono kulol hono heeɗanino du beete hannde bamako batte mobile cikkitanagol tunangel ka laataki gongal nono darnanogel yesso banki gonɗo heddo rompo e ñiiwa ɗo ngel bonnugel balɗe tati hannden so jomiguel yoppigel ɗon haɓɓiti meɗen marti kumpa bombo fu wala e ley maggel ana ɓuuri ujunaji temedere e capanɗe nayo e go'o malinkoɓe ñonguitiɗo leyɗe piliɗe en so Mauritanie Niger fawarde e Burkina Faso heeɓe hen ka yo ley sahel Mali jeeya noon ministére darani ne neɗɗa ko andini oɗo adadu le yambere ñalade adna hesanade jonguitiɓe ɓe hooreɓe ɗum hooreɓe ministére nde ka kolliti gouvernement e gollidiɓe muɗum gaɗanno watte fo faɓe ɗeɗo malinkoɓe garta le gengaji mumen keɗɗana Oumar Waygalo Ousmane Niali Bouly fa ɓeydoroɗen faamu
yimɓe mali ñongitiɓe Mauritani ana ɓuri ujunaji capanɗe nayo e ujunaji jetton, wonɓe Niger ana ɓuri ujunaji capanɗe jeego, wonɓe Burkina ana ɓuri ujunaji capantato e ɗiɗo. Ko ɓuri hewde ɓe ñongitiɓe fuu le saha ngal iwata ɓe fuudu saabi rafindenagu o dogginiɓe. Ewi ministére kumunine neɗɗakunde kañe gollidde kumunine ñongitiɓe ana yaha ñongitiɓe ujunaji capanɗe jeego woni ngartiraɓe. Leydi Mali leyɗe bisiminɗe ɓe kañe gollidde kumunine ñongitiɓe ɓe darani wartugol ɓe yimɓe ley leydi men ndi. Ewi ministére nde nokkuji capantati e nayyi kollitama wiyeede ana kaani moƴƴintinede ley région ngaji joyi saha ngal kañe motti faa ɓe yimɓe jippo ley mum. Ɓe kolli wiide nokkuji sappo e ɗiɗi katileke moƴƴinede faa ɓe ñongitiɓe ngarta ley leydi men ndi. Gollidɗe arandeje kanɗe daranade haajuji maɓɓe ɗe moƴƴintinama, ɗi dabareji ɓamama faa ɓe ngarta. Sini hannde yimɓe Mali hewɓe ana ñongiti ley leyɗe ɗe Mali wondi keerol ɗe, annden wiide yimɓe leyɗe goɗɗe du ana ñongiti ley leydi Mali ndi. Ɓen yimɓe ana hawre ujunaji sappo e jetton. Hewɓe ɓe yimɓe fuu leydi Congo, leydi Centrafrique, kañe leydi Mauritanie iwrata.
Nde malinkoɓe gonde e eggude yaade ley leyɗe goɗɗe nde, hono jeyaɓe leyɗe goɗɗe ɓe du ana ñongiti ley leydi meɗen ɗi, ɗum woni ley Mali. Eɓe ɓuri ujunaji sappo en jetton joɗi ɓe kayi hew ko ɓuri hewde maɓɓe fuu fa warde bamba ko kañum e kulikoro. Hooreɓe ñongitiɓe ley Mali ɗo kolliti ana jogui tiɗallaji kewɗi hono wayde ɗo motto. Kanko Patrice Muwona Moma wonko haalde Aset Kanté kañe Aissata Ba keɗɗena Mamadou Sama Seku.
Il y a près de 18 000 réfugiés au Mali.
Hake ujunaji sapo e ujunaji jetton ñongitiɓe ngoni nder leydi Mali. Ujunaji sapo e ujunaji joyoɓe ana nder laamu kay. E hake ujunaji ɗiɗon nder ngallure Bamako, Gure, Faragara e Sikasso. Ɗum woni kabaru ñongitiɓe ɓe nder leydi Mali. Ima daraji ACR ɗi yo ɓuri fuf bangal almusaɗɗaji yalla e mbawa huncande hoore haajuji maɓɓe ɗi. Jande e faamuji kabaru golle no jokki waɗede e dow faba ACR salla yimɓele ɓe na keɓa ko kinnoto nder leydi Mali. Nden noon miɗen kinni kalati Allahji ɗi malinkoɓe ɓe jogi. Sikki wala fewi caɗele kabaru cuuɗi ɗi na woodi saabi kalisi o heƴata. Bange goɗɗo ɗum miɗen jogi caɗele bangal bankiji ɗi saabi ɗi jaɓata fewi nangude talki ɗi laamu leydi Mali totti min ɗi. Tawani yo talki ɗi maani juuɗe ministre jaati woni hen. Ɓe hono ɗum e bandun en goni ti Allahji ɗi min jogi. Ko heddi ko yo ti Allahji ɗi min
mboowi.
Hono saaria hakkunde Karim Keita e journaliste Fenska taccama beete hande tribunal commune Tataɓe Bamako ɗo jaɓani ko sagantoɓe kolliti foccaki ko sammini ɗu hono dabare wullitagol saaria pewtinake e Adama Dambele ka. Hono duna le cercle koroka ana deƴƴini tafen caggal walde hakkunde fulɓe e haaɓe. Gouverneur région Moti o yettike toon beete hande o taykitade ko waɗi ko e wi goto gonɗo ton noon capantato e jetton ka keddikeli base o sappe ngo ondu mbarmi. Keɗeɗen ko o haali ko haalde Mamadou Baba Kunta le faccitago Oumar Waygalu.
Ɗo koro ɗo wattu joni jam e deƴƴere warti le nokko wala fof ko waylitili hen sona yuɓɓo yimɓe yimɓele barmuɓe ɓeydi. Yimɓele jeenoyonɓe ɗiɗon woɓɓe ɓeydiki le maɓɓe ɓe laatiki sappo e go'o. Fulɓe heddiɓe ley hen ɓe ana jaha capantato e tatton haɓɓe ana jaha joyon. Fulɓe barmuɓe ley hen ɓe ana jaha sappo kaɗo goto barmi hen. Barmuɓe fo anni suud dogotorore koro to. Kanko gouverneur région mofte wakkati nde kaldami e moɗon nde on wakkati o yotti. Le ngallure nde ka wala futtiɗalla mata ɗo jama o fani ya haajiji muɗum.
Hono lewru koroka ka wari e timmaɗo fa nayyi ana gondi e nannede ley galɓe batte hono julde ila keñe. Ɗi cogguji cilol muɗum jettoɓol nanna hono kolce ujunere e temedere jeenayi ɗe ko fo yo loy Bamako ɗo temedde ɗiɗɗe yo mutti noon. E wi ministére margal dabaji ewgal muɗum yo wadde fa Bamako e mutti keɓa coggu kolce ɗe no yaafiri. Ɗum kanko ministre o ɗum madame Li Taher Dravé wonko haalde Mamadou Baba Kunta keɗɗena Mamadou Sama Seku.
L'édition de cette année à Bamako.
Hika nder Bamako e mutti hakke ujunere temedere gayngude nanneteɗe nder luumo. Temedde jeenayi nder ngallure Bamako e temedde ɗiɗi nder laamu mutti. Coggu ɓurɗe fayde ɗe yo hakkunde ujunaji capanɗe joyi e ujunaji capanɗe jeegom kalisi sifa. E hakkundere ɗe yo hakkunde ujunaji capanɗe nayyi e ujunaji capanɗe joyi kalisi sifa. E ley ɗe yo hakkunde ujunaji capanɗe tati e ujunaji capanɗe nayyi kalisi sifa. Yargol yeeso oɗo kabaru yata caggal ima daraji e suubo yimɓele kumaniɓe kabaru dabaji e kabaru tew. E kañe ɗum lamu koɓe ɓe e dunke en ande oɗo kabaru
et les professionnels de la filière.
Union européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani.
sen garte kabaruji region ngaji meden pe en famtan to kajol to hitane fu sen dungu wari gouvernement uddan hono damaje de yude sappe jeleur jeun tugade chapantati leuru septembre nanna asobe kangé miseni le cercle kajol beka tabaki de do dabere hikka lami be communauté ton politi mbaji bina golle mudun sela ila 2005 miseni nokku do yimbe nda diranta itude kangé le nokku jenayi faande on nokku jididi le lamu nokku jididi lamu ga iminama do lawol narude kuchalangol yaade san esegu hono lami be leddi itti de do nokkuje le wajimbina imwa nan o golle yo beedude onon buutude torraji do lawi di e yaafinde hono nattondiral leede fedde de kuchalaka holliti wadali e wattu mudun sabe yimbe na kultiton wayde de naawi on communauté chidou les cercles ensemble hebi radio kesso noddirte aduf fm mo usaid hokki jawdi mudun ko yaata fa e midoji chapan jeegon e joy sefa le hejo mudun kawrangal o radio huban communauté chidou wata guna fa yoga e tinhama fu le cercle ensemble o yodu radio gollidodu e studio tamani do kaddu de dida kabaruji kedde hedal fa hande yotere ma ana yeso ken tawde jango